hatimaye leo wamefunga ndoa, hatimaye leo wamefunga pingu za maisha.
Takatifu.